Wahayu Yahaya surawol sappo e go'o. Nden ɗum hokkiyam goɗɗum pondirɗum nanduɗum e sawru, ɗum wi'iyam: umma njaha ponda wuro sheniigo, e to ɗum hokkata Allah shahu, nden lima mawninoɓe Allah nder maggo. Amma ta fondu jayri yaasi wuro ngon, alundi gan ɗum hokkindi leƴƴi duniyaaru, ɓe laamo gariri shenindi e sembe haa lebbi 42. Nden mi hokkay sheydu en an ɗiɗo laamu, ɓe ga'ajina wolde an haa balɗe 1,296, e ɓe ɓorni kolte kollayɗe wannaare. Ɓen ɗon sheydu en ɗiɗo, kamɓe ngoni leɗɗe jaytun 2 e fitilaaji 2, dariiɗi Yeesu joomu duuniyaaru fuu. Fuu giɗɗo hallana ɓe, sey hiite wurtoyo daga nder kunduɗe maɓɓe halkamo. Non ɗum warirta koo moye giɗɗo hallanki ɓe. E ɓe ngoodi laamu haɗuki ndiyan toɓa nder balɗe ɗe ɓe ga'ajinta wolde joomirawo. Nden e ɓe ngoodi laamu ɓe ngartira ndiyan ƴiiƴam. Ɗon maa e ɓe ngoodi laamu jippinanki duuniyaaru koo iri ɗume bone kalluɗum ɗum ɓe ngiɗi. Gaɗa ɓe keeñi wa'ajinki maɓɓe, sey wondi mardi kallundi burtoytoondi nder ngayka lugguka kan hona ɓe. Ndi heɓa jaalorgal dow maɓɓe ndi wara ɓe. Ɗum alay ɓalli maɓɓe caka luumo gariiri mawndi, e ɗum noddira gariiri ndin Sodom koo Masar, ngam gikku jooɗiiɓe nder mayri. Nder mayri ɗum piyani joomiraw maɓɓe kuusaaje dow gaafaangal. Yimɓe daga koo ndi e leydi e leñi e ɗemɗe, ɓe ndaara e ɓalli ɗin haa balɗe 3 e senderre, ɓe kaɗa ɗum uwaɗi. Yimɓe duuniyaaru fuu nanay belɗum, ɓe ngaɗa humto ɓe kokkindira dokke ngam anna bo en ɗiɗo ɓen mbaraama. Ɓe ngaɗa e non ngam anna bo en ɓen pooɗaniino duuniyaaru fuu torra kalluka. Amma gaɗa balɗe 3 e senderre, sey fofaango yonki waroy daga to Allah nattiɓe. Ɓe ummii ɓe ndarii kullol manngol nanngi koo moye giiɗoɓe. Sey anna bo en ɗiɗo ɓen nani wonde hononde shembinde daga dow e wi'aɓe: ƴentoyee ɗo'o! Sey ɓe koccha yaaki dow nder nduula, wanywanɓe maɓɓe e ndaara. Ɗon e ɗon ɗum waɗi wongol dimbol leydi kallungol, sey senderre go'o nder shende 10 ɗe gariiri ndi yani. Ɗum wari yimɓe 6,000. Kulol manngol nangi yimɓe koriiɓe, ɓe mawnini Allah mo dow. Halkere ɗiɗawre ƴaɓɓake, halkere tatawre e waranaako neeɓi. Sey malaa'ikaajo jo weeɗi ɗaɓo duudi luwal muuɗum. Sey ɗum nani hononɗe shembiɗɗe daga dow e mbi'a: laamu duuniyaaru fuu wartii ɗum joomiraw meeɗen e almasiihu maako, o laamoto haa abada abadin. Sey mawɓe ɓen ɗon 24 jooɗiiɓe dow jooɗorle laamu maɓɓe yeeso Allah. Ɓe njani yeeso maako ɓe mawninimo e ɓe mbi'a: yaa Allah joomiraw joomu bawɗe, an woni jooni, an woni ndenno. Min gettiima ngam a huutirii bawɗe maaɗa a fuɗɗii laamaaki. Yimɓe ɓe anndaama ɓernii, ammaa sharel monnere maaɗa wari. Sharel warii ngel ɗum waɗanta mayɓe kiita, nden ɗum waatana maccuɓe maaɗa anna bo en ko ɓe ngaɗi, e yimɓe kulooɓe innde maaɗa mawɗo e pamaro. Nden ɗum halka barooɓe yimɓe. Sey ɗum maɓɓiti wuro sheniingo ton dow, ɗum yi'i akwaatiya alkawal maako nder maggo. Sey ɗum nangi waɗuki maƴƴe e palmaali e riggaaki e dimbol leydi e male malleho mawko mawko.